tuko wapi, nako tunako soldiers with the champs.
Mambo yangu fati, awa isabati. Start tofauti ndo zinatueka kwenye chat. Wenge wataki, wengine wanamaki. Hii biti ya P-Funk naitambalia kama staki. Check na vatembea, check na venea. Check my kick na snare, alafu check unavonelewa. Na wakilishi hip-hop ndo sababu niko hapa babu. Pesa ndo kitu sina na nitazisaka daima. Mtu mzima mwana ume majukumu lazima. Game, ngumu na badilikia humumu. Nasukuma hip-hop gurudumu na koma humumu. Nazidi kutema sumu, get ngumu. Commercial niggas wanapumu, mistari na wakumu. Hawajua na chusema, kwenye show na hema. Wametoka mapema, flows out like ooh. Usoni sina ngenya ila moyoni sio mwema. Spend sana kutema sababu kuna madini na tema. Nikitema leo kesho nakuta dukani na uzwa. Nisipotema kesho kutwa, MCs tutawaguza. Sababisha yote si maisha. Macho kwenye fedha, design ya mbwa msako fedha. Uso mchezo ni vita na hivi ndo tunavyocheza. Marafiki ndo wasaliti, mabichi wana snitch. Na nikitaji msaada wanajeshwa kufiti. Tumezaliwa ili kupambana, tuko hapa kulumbana. Jila ziso mzuka kaa tuongee vya maana. Sisi wote bali vijana, sisi watu wa kugumbana. Mwenyezi Mungu ametupatia nguvu na akili pambana. Nukisha wamekwisha wapoteza kabisa. Jinsi ninavyoshindwa kwa fasi wanaonekana kabisa. Nimekoma kwenye game toka enzi za kina Kibachi. Nipe tano, nipe gwara nisiwajibie mapacha. Matukio yangu ni noma moja kishena teka boma. Kuwa makini bwa mdogo napopita na paona. Itakuwa ngumu kutusikia chini raia wanaulizia. Si kwetu na bonga mbali sio tu hapa Tanzania. Itakuwa ngumu kutualibia vipo na tuaminia. Mapinduzi kila siku kama bigi kwa Tanzania.
Hawatuwezi.
He deliverance kwa frequency bro. Ni kama runda na defense. On a difference ya realness na fakeness. Kick na snare zina evidence. Na speed sense. Future participants kukolabo na 50 cents. Fake MCs wanna speed nonsense. How I make sense. He crown your love sentence. Now I want me killer sentence. Ends. Na kanyaga clutch. Na change gear na pace. Car S. Ends. Baka classic, shit ni World Cup, back ya Jurassic. Wasani mna leta traffic, siwa afik, nyi wanafik. Na wameza kame ni Atlantic, ni the hustler, niko mabara. Drugs ka Viagra, muadara.
Hawatuwezi, itakuwa.